Sanibonani kusihlwa bangani kwinhlanhla kuba lapha kusihlwa kukhuluma egameni lenkosi futhi njengoba bengicaphela banengathatho lencane ngeliphimbo lami lesibili lena inshumayelo lento isimungu lesiphelele ngaphandle uma into letsite isemva kwayo kukhuluma ngayo nguleyo ndlela umfundisi langiyo usimungulu azemoyalo engcwele akhulume ngaye bese ke uba yingceku yakristu manje ngicabanga ukuthi kusasa ekuseni kudla kwasekuseni kwe ngikholwa ukuthi umkristu ngikholwa ukuthi ngemakristu akusiko kukhethwa kwabafundisi futhi ngalokho ejwayelekile kubo somabhizinisi uma ngikhuluma futhi leyo yabo lelandzelako ingcungcuthela yabo futhi ngako ngivele nganikina inhloko yami kumnakethe uvele usemva lapho ahlola imisindo kubona ukuthi bewukahle yini kusasa ebusuku manje ngumkhulekwa labagulako ngitotama kunikhipha ngitshela umnakethe uvele emizuzwini lembalwa lendlulile ukuthi bengitojuba umlayeto wami cishe emahafu lamabili ngoba sesephuthe kancane nje kodwa kusasa ebusuku busuku lesikhulekela ngabo labagulako manje yanini elucingweni kusasa futhi nilethe bantu ngephandle lapha labagulako manje emakhade ekukhulekelwa atoniketwa kusasa nzambama enkonzweni yanzambama ebandleni nalabo labangephandle kwelidolobha nalabavela ngephandle kwelidolobha nalabasebentako nalabangeke bakhone nginebafana lapha kuthi babe nemakhade ekukhulekelwa latsite lapha naseyigabence insimbi yesithupha kusasebusuku ngalabo labangakakhoni kungena bentela inkonzo yanzambama uma konke kungenteka thola inkonzo yanzambama bese uthola emakhade ekukhulekelwa kubafana lapho noma naseyigabence insimbi yesithupha kusasebusuku eholeni lapha manje sifuna kuconza ngqo emlayetweni ngalokukhulu kushesha ngilinzele kubona labaningi benu ekuseni ekudleni kwasekuseni ngicabanga ukuthi kubenyetelwe nine lapha futhi sitobe sinifuna kusasa bese ke lapho sichubeka khona nenkonzo engcungcutheleni yemave yemadoda labo somabhizinisi labangamakristu ngale encwadini yeDuteronomy sahluko semashumi labathathu nakubili nelivesi lelishumi nakunye ngifunza ingxenye yelivi lankulunkulu futhi njengelukhozi lolunyakatisa sidleke salo lubhakutisa etukwebantwana balo lusabalalisa timpiko talo futhi lubathathe ngaphansi kwato etimpikweni talo ngitsite itolo ebusuku ngitokhuluma kusihlwa inkosi thanza ngokuthi lukhozi lunyakatisa sidleke salo ngakhuluma ngalesi phambilini ngale eVirginia etinyangeni letimbalwa letendlulile futhi ngiyathi besisitse kakhulu ngako ngitotama ukukhuluma kumaphuzu lambalwa lapha keme kodwa kukhona lokutsite ngemvelo ukuthi uma utobuka imvelo utambona uNkulunkulu naNkulunkulu uhlala emhlabeni wakhe nelizulu kubantu bakhe evini lakhe endvotsaneni yakhe uhlala nje etimbalini takhe uhlala kuyo yonke indvo uNkulunkulu usemhlabeni wonke lothethindzaweni tonke futhi manje uma ngicabanga ngelukhozi bengihlala njalo ngitibuta ukuthi kungani uNkulunkulu afananisa lifa lakhe nelukhozi futhi konake kwanyakatisa kufisa kwathi kwami ngekuba ngimeluswe inkomo eplazini ixobo lwami nekubuka indlela loluphila ngayo lukhozi nekuthi ngiyidadishe kanjani imvelo imvelo beyilibhayibheli lami lekucala bengivamise ku ngaphambi kokuthi ngathi ngisho nalinye live ebhayibhelini ngesikhathi ngineminyaka lengemashumi lamabili nakunye budzala indoda yangitshela ukuthi ngibuke Jakobe 5:14 ebhayibhelini futhi bengibuka kuGenesis ukuthi ngikuthole ngineminyaka lengemashumi lamabili nakunye budzala futhi eminyakeni lengemashumi lamabili nakubili budzala bengingumfundisi logcotshiwe lwe-Baptist ebandleni i-Missionary Baptist inkosi ibe inhle kimi kodwa ngadadisha uNkulunkulu endleleni yemvelo lapho ngamthola khona njengembali nje ngicaphela nine besifazane lapha netimbali tenu ukuthi bethi yochakaza kanjani ngesikhathi sasehlobo khona-ke kufa kuyadishaya ndikhothamisa tinhloko tato letincane titsele kuphila lokukudo emacembe timbali ayahohloka lencane imbewu lemnyama iyahohloka khona-ke tiba neludwendwe lomngcwabo Bengwathi lokho uNkulunkulu uneludwendwe lwemgcwabo wethe imbali takhe impela imvula tasekwindla tiyafika futhi tikhale tinyembetle tinkulu tehle futhi tingcwabe lencane imbewu lemnyama bese ke kufika busika lobubanzako tomiswe lechwa futhi buthumbu sebuhambile buchuma buphume embewini futhi buphume inivasahlobo yeminyaka akukho sigadla akukho buthumbu akukho timbewu akukho lutho longaluthola noko ekhathi lapho uNkulunkulu ulondvolote kuphila lapho nje lelo langa lasempumalanga liqala kukhanya futhi lifuthumede umhlabathi akukho isayensi lengathola lolo hlavu loluncane lokuphila noko lulapho futhi luyaphila futhi futhi uma uNkulunkulu ende indlela embali ukuthi iphile futhi uyende kangakanani ke indlela emuntu ukuthi aphile futhi esikhathini lesitsite lesendlulile bengidla i-ice cream nemngani wami lomtsala longumshumayeli waseMethodist futhi bekavamise ukuhlabela liculo lelincane leli lebe ngishumayela ngalo kini manje bekayiMethodist sibili bekangesuye lomunye walaba kanjalo njengencumbi nje yemaMethodist namuhla aya esontweni nje bekayiMethodist bekanelwadi njengoba bengihlale ngisho kubantu bePentecostal nine bantu bePentecostal nina moya loyingcwele lofanako othine maBaptist lesinawo manje asisilo lolo hlobo lweMaBaptist kuchawulana nekujoyina libandla sehlela ealtar futhi sishayane emhlane sithe siphumelele besiba nendlela ethite ngesikhathi sesiphumelele uNkulunkulu uyathi sitsinga lamanye futhi emaBaptist lanjalo luhlobo loluyifashini lenzala lweMaBaptist hayi nje labo labakholelwa emseni futhi balethe incumbi elihlazo evangelini kodwa loyo lokholelwa emseni waNkulunkulu futhi aphile ngamoya loyingcwele futhi bengidla i-ice cream nalomngani wami lomdzala waseMethodist neli hour lethe kulima belichubeka futhi ngale eluyivili eKentucky bebasakada futhi bathi licembu lelincane le4H balende umshini lo ungakhicita luhlavu lwembila lofanako nje ngo nalona lotabe ulinywe ensimini bathi ungafaka isandla sakho esakene laloku loku umshini lokukhicitile ufake isandla sakho esakene lalolunye ensimini uhlanganise senza wonye bekungekho indlela yekwehlukanisa uthathe uyise endlini yokucwaningela uchekete uvuleke wombili unelinani lelifanako lecalcium umswakama nenhlitiyo lebe iseluhlavini ngalokufanako nje yonke into nje lunye lungenda ema cornflakes njengalolo lunye lukahle nje kwenta ticaba tingobe noma yini njengalolo lunye futhi bathi yinye kuphela indlela longathehlukanisa ngayo ukuthi utifake emhlabathini ngathi kule Methodist lenzala manje uma ungafuni ngikuhlaze ungcono ubambe isandla sami ungatiphathisa kwemkristu ungahle ugcoke njengomkristu ungahle ulingise umkristu ngayo yonke indlela kodwa ngaphandle uma lolo hlavu lokuphila lusekhathi lapho ungeke uze uvuke ekuvukeni loyo mshini ungafaka wonke umswakama nayo yonke calcium ekhathi lapho kodwa ungeke ukufake kuphila ekhathi lapho loyo ngumsebenzi waNkulunkulu yedwa ungahle ube ngumkristu wethembeke impela nje futhi uphelele ebandleni lakho ngako konke longakwenda kodwa uma ungakatalwa kabusha ekuvukeni uyolala lapho kuphila lokuphakathi kuphela kuphila kwaNkulunkulu uyovuka eluthulweni lomhlaba ngako ekubukeleni lukhozi netinyoni tikhathi letinengi kube kujabula lokukhulu kimi kudibukela ngase ngicala kufunda ngato tinkhozi kuthi dingakhe futhi niyomangala kwathi kuthi kunetinhlobo letingemashumi lamane letehlukene tetinkhozi leli gama cobolwalo lichaza umthwali noma umondli ngemlobo ngemlomo futhi loko kufana naye akumangalisi uNkulunkulu afanisa lifa lakhe ngetinkhozi baprofeti bakhe ngoba livi balondla ngemlomo ngekushumayela kungaleso sizathu abafananisa netinkhozi bondla umhlambi ngemlomo kukholwa kuta ngekuva kuva livi ngako kungako sizathu sinye ayoba fananisa netinkhozi futhi lesinye sizathu afananisa netinkozi lukhozi luyinyoni lekhethekile lungandizela etulu kwenga noma nguyiphi lenye inyoni lekhona oh ngathi incumbi yabantu lapha nicabanga ukuthi luswedi luswedi alulingani nalo nhlobo kungani uma luswedi lungatama kundiza luphakame njengelukhozi belungavele luhlukane ekhathi emoyeni luswedi lungasuka lukhozi lungashiya luswedi noma ngasiphi isikhathi lungaphakama kakhulu luze luswedi lungakhone ngisho ukuphefumula bese ke kude lukhuphukele etulu lapho lokho kusho ukuthi luto ufanele lukhone kubona khashane khona ke lenye into itofanele ibe inyoni lendiwe ngalokukhethekile uma beyingeke insibatalo teluphiko ticine kakhulu ungeke utidonse utikhiphe ngelipheya lweludlawu kufanele lukhone kubamba sisindo salo kuloyo moya lomncane ngako uma lufika etulu lapho luto ufanele lube inyoni lekhethekile inyoni leyakhiwe ngalokukhethekile noma nakungenjalo ingeke ifike etulu lapho futhi nguleyo ndlela umkristu langiyo akake ndiwa nje kabusha noma lokutsite luhlobo lwenyoni lolulungiswe kahle uyatalwa futhi endiwe umkristu ngekutalwa uyinyoni le endiwe ngalokukhethekile uNkulunkulu wamudala khona atokhona kukhuphukela etulu etulu impela andizele ngetulu kwetindlo delive futhi acaphele tindlo letitako isesekhashane manje bekungeke kumsite kuya etulu lapho ngaphandle nangabe bekangakhona kuhlala khona noma kube nekusitakala lokutsite nakaseselapho futhi nguleyo ndlela umprofeti langiyo umshumayeli longagibela emoyeni khashane ngaleya kwanoma yini haye etulu kakhulu etindzaweni letiphakeme tekuphefumulelwa inceku sibili yankulunkulu ingagibela iphakame kakhulu ize ingcondvo letshwayelekile ingakhoni ngisho nekulandzela ngoba luyinyoni leyakhiwe ngalokukhethekile oh ngithanda kanjani kucabanga ngaloko bengihlala njalo ngikuthanda kwehluka kancane empeleni etintweni lengingathithandi futhi angilithandi live noma tindoda live futhi ngiyathokoza kwathi ukuthi takhiwe ngalokuhlukile tendiwe tehluka manje niyathi inyoni letincane letikhijimako emhlabathini bese inyoni lokhebe angandiza kodwa angeke alilandzele ukhozi angafa ngijabula kakhulu nje ukuthi uNkulunkulu una letinye tingozi letingakhwela ngetulu kwetindoda live etulu le uthi lufanele lube inyoni lekhethekile kwenda lokho ngase ke ngiyaqaphela futhi ukuthi yona sizathu sekuthi ifike etulu lapho futhi inyoni lekhethekile hayi ngoba beyifisa kuba inyoni lekhethekile kodwa ngoba uNkulunkulu wayenda inyoni lekhethekile luyinyoni lekhethekile ngoba latalwa luyinyoni lekhethekile kungaleso sizathu lamaningi emalunga elibandla lasivuvu angeke alandzele umkristu sibili etinventa kamoya akakaze atalwe kabusha akakhelwanga leyo nhloso akumangalisi angakhoni ukuconza bekangakhoni ngisho kubona futhi lenye into ngelukhozi lukhozi livuselela busha balo luvuselela emandla alo nebusha balo loko kumelele libandla futhi ngoba umuntu angahlubuka futhi akhweshe uNkulunkulu futhi amfake emvuselelweni lenhlenzana thide futhi uvuselela sivumelwano sakhe uvuselela mbusha bakhe ubuyela uNkulunkulu futhi nje utivela kwangathi sewugezwe wonke futhi sewulungele kuhamba futhi nguleyo ndlela lukhozi lolwenda ngayo luyaguga nemikhuba yalo 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 netindvo iqala kwehluleka luqala kungasaboni kahle enhloko bese kuthi masinyane nje lokuthi ite kuyendeka kulo bese luyabuya luba njengenyoni lencane futhi kungani ngiyakhumbula umhlangano wekuqala wePentecostal lengake ngangena kuwo kwakusemisha waka eIndiana futhi bebane bashumayele cishe labangemakhulu lasihlanu ngembili futhi bathi sifuna wonke umuntu wetulu lapha kuthi nje asukume asho ukuthi usonza kuliphi libandla kuthi ngubani ligama lakhe futhi ngavele ngasukuma ngathi umvangeli William Branham eBaptist ngahlala phansi bonke sebaqedzile futhi ngalolo suku ngangathi ngicaphela labanengi bebashumayela labasha abashumayela futhi ngalalela umlayeto wabo ngacabanga ukuthi banemsinjwana kancane kodwa niyathi uma ungenawo umsindo kancane luphawule ukuthi ufile uma inkolo yakho ingenawo emadlingozi kuyo ngingakufakazela kuwena noma yini lengenawo emadlingozi ifile kunjalo ngesikhathi Aaron angena endzaweni lengcwele ngcwele babeka lihananadi nensimbi futhi ngesikhathi nguleyo ndlela kuphela lebebathi ngayo ukuthi beka saphila ngoba wenda umsindo ekhathi lapho kuthi cishe akube nguleyo ndlela yekwathi ukuthi libandla lisaphila ngesikhathi uva amen lomuhle kanye ngesikhathi noma indvo letofakaza emuva kuthi kusekhona kuphila lapho ndzawana thide futhi ngiyakhumbula ngalobo busuku bebanemshumayeli lomdzala ngephandle lapho beka cishe neminyaka lengemashumi lasiphohlongo bebadzingeka bamsithe kuya ngembili beka nendingilizi yakotini imgegeletele beka ngumshumayeli lomdzala longumnigro futhi anendingilizi lencane yakotini imgegeletele kanjena futhi angumshumayeli lomdzala munye walabo bokhololo labaphathekako emajazi lanemsila wephigoko besivamise kuwabita kanjalo waphumela lapho ngembili wayiphonsa ngale lo mfo lomdzala kwakulukhuni ukuthi akhulume futhi wathi bantwana wathatha sihloko sakhe ngale kujobe wawukuphi ngesikhathi nibeka sisekelo semhlaba memetelani kimi ukuthi tiboshelwe kuphi ngesikhathi tinkanyeti tekusa tihlabela kanye kanye nemadodzana nkulunkulu amemeta ngekujabula bonke bafundisi ngalolo suku bebakathe bakhuluma ngempilo yenkosi jesu emhlabeni kodwa wamthatha cishe iminyaka lesigidi ngaphambi kokuthi umhlaba uke ucale ngesikhathi tinkanyeti tekusa ihlabela kanye kanye nemadodzana nkulunkulu amemeta ngekujabula wamehlisa emushini wenkosazana lovundlile ekubuyeni kwesibili bekakathe angembili cishe imizuzu lesihlanu futhi ngco wagquma waye emoyeni futhi wakhahlelanisa titsenze takhe ndzawonye wase uthi ludumo wathi aninayo indzawo leyenele eduli lapha ukuthi ngishumayele futhi wakhahlela khona lapho njengemthanyana ngangitha ngibe neminyaka lengemashumi lamabili nakuthathu ubutsala ngathi ngiloko lengikufunako uma kutokwenda likhehla lento loko kutokwendani kimi insizo ngifuna lokunye kwaloko oh ngijabula kakhulu ukuthi kwabo bonke uthi ngako lukhozi livuselela bushabalo futhi labo labalinza enkosini bayovuselela emandla abo bayokhuphuka njengetinkozi bayogijima njengembane bayohamba futhi bangaculeki futhi oh nkosi isinika kanjani leyo mifanekiso manje futhi lenye indvo lukhozi lolunayo luyinyoni lenemaphupho hayi kuvumela labancane balo balimale yakha sidleke salo etulu lena emadwaleni futhi lapho yakhe sidleke salo salabancane balo lwehluke kanjani kuletinye tinyoni ukuthi takha kanjani sidleke sato phansi kodwa lukhozi luya etulu kuyokwakha sidleke salo esikhathini lesithithe lesendlulile bengisendase eCincinnati eOhio eplazini letilwane tasendle nginemantombatana lamancane lamabili nemfana lomncane nekuthi ngibathanda kanjani bantwana labancane futhi ngaso sonke isikhathi nangingekho kubo sikhathi lesithe ngiyangena ngingena endlini munye ufuna kumema futhi niyathi kuthi kunjani futhi nje ngiyabathanda labafola abancane futhi ngifuna kubasebentisa manje ngekuchaza esikhathini lesithithe lesendlulile bavuka ekuseni nanoma ngibani lovukako ekuseni ufika ahlale emathangeni ami kucala naRebecca mtsadlana kunaSara futhi ngako Rebecca wavuka kucala wase uyagijima uyangena futhi wagcumela emathangeni ami nemilende yakhe lemitse ilengela phansi esilweni futhi wabeka imikhono yakhe kimi wase ucala kungigaca futhi emva kwaloko nje lentombatanyana lencane yangena egumbini futhi wabuka naRebecca waguqukela kuSara wase uthi Sara ngimthethe wonke baba awukasalelwa ngilutho wase lo mfo lomncane lentombatana lencane ibumba umlomo ifuna ukukhala futhi ngamkhweba ngase ngikhipha lomunye umlende wami futhi weda ngalapha wase ugcumela edoleni lami ngase ngiyamgaca futhi wagucula lawo lamakhulu emehlo lansundu wase ubuka ngale kuRebecca wase uthi Rebecca ungahle ube naye wonke baba kodwa babe ungithethe wonke mina. Ngakho kungaleyo ndlela mnakethu ungahle ube nayo yonke isayensi yethu enkolo nako konke, kodwa ngifuna Kristu abe nami wonke, yonke into lengingiyo, yonke imisipha nako konke nalokuncane ngifuna yena angibambe. Kuthi uNkulunkulu wakwenda kanjani futhi wenda umsebenzi wakhe lomkhulu lomangalisako. Ngalelinye lilanga bengisenhle eColorado lapho ngidingela khona tinyamata nema-elk. Futhi bekukhona kwakusese kuseni ngentwasahlobo nelichwa lalisengakefiki noko nemihlambi yetinyamatane ema-elk bekasetulu. Nalo melusi wetinkomo eplazini umnumzane Jeffarez nami besigijima nzawonye iminyaka manje besidingela, futhi besiyathi lenzawo njengoba ungathi lidolobha lapha. Futhi ngako besiseluhambeni lwetinsuku letimbili emuva eTroublesome. Besisenhle emfuleni iTroublesome futhi sehlukana ngaloko kusa. Wase uthi Billy, ngiyangale kuyofuna timvu letithite, timvu tasendle, timvu tetinsaba. Wathi ngitohlangana nawe endasi kulenye ikhempi yemalayini lebe ikhweshe ecishe ngemamayela langemashumi lasikhombisa nesihlanu. Wathi ngitohlangana nawe endasi lapho cishe emva kwakusasa ngoba inyamatani elk ikule sifundza lesi. Ngathi kulungile Jeff, ngako ngakhuphukela etulu ngayothi ngcu la kugcina khona kumila tihlahla. Ngathi ngibophela emahashi ami endasi ngitawubuya ngakusasa noma lokuthite kutowalanza. Futhi bengihamba lapho naleso sikhathi seminyaka kukhona yebo-ke litokuna khona-ke lilanga litokhanya khona-ke litokhithika lichwa nelilanga litokhanya. Futhi nako kutasiphepho ngase ngima emva kwesihlahla futhi ngema kanjena saze siphepho saphela lalina futhi livunguta. Futhi ngema lapho futhi bengicabanga ngekuthi uNkulunkulu ulunge kanjani nekuthi ngithanda kanjani kuba ngedwa naye etulu lapho etinsabeni. Bekunematyaki eceleni kwalapho bengikhona lapho kwenge khona lesihusha-hushane futhi saphephula letihlahla tawa. Kwase kuthi-ke emva kokuba siphepho sesihambile ngacala kucabanga ngemibhalo imihlangano lemikhulu. Futhi-ke lilanga lase lishona entshonalanga neliso lelikhulu libuka ngesheya kwesigothi nalapho khona lokuhlala kuluhlata kugogwelichwa etulu lapha esithongweni ngale siphepho bekwakhe umushwe nkosazana. Futhi Davide wathi uma kujula kubitana nekujula, uma kukhona into lethite kuwe lethandza uNkulunkulu futhi ungabona into lethite lenebu uNkulunkulu, kuba khona into nje lekubambako futhi ikuthi ngci. Futhi ngiyakhumbula ngathi nangoke yena Jehova liso lelikhulu libuka nango umusho wenkosazana leso sivumelwano sakhe. Ngase ngithi eTestamentini lelisha ngiyakhumbula ngifunza ukuthi bekabukeka njengelitshe leJasipu neSadiusi, Benjamini naRubeni wekucala newekugcina nesivumelwano nemusho wenkosazana usethi kwenhloko yakhe. Futhi nje ngaleso sikhathi impisi lenzala lembunga yakhala etulensabeni namata waphendula endase esigothini, make wami ulinde yahafu nekuphenduka kwami akuzange kukukhiphe kimi. Indwa lethite iqala kubita kujule kujuleni kubita kwasendle. Ngase ngivinyamatani elk lenzala ikhala lebe yilahlekile emhlambini. Kwase kuthi-ke indwa lethite ngekhathi kwami iqala kumemeta uNkulunkulu ukhona, nako lapho ukhona ekubiteni kwempisi, nako lapho ukhona ekukhaleni kwenyamatani elk, nako lapho ukhona emshini wenkosazana, nako lapho ukhona ekushoneni kwelilanga Nkosi usetindzaweni tonke. Ngase-ke ngiyamangala kuthi sikhwilele lesithadlana sesipeshula sagcuma saya etulu umfo lomthadlana lothi akabe mthe kangako futhi ungiko konke nje njengasahukulu semuntu wase-island konke kuphikisana netinsiba. Sacala nje kugcuma saya phansi nasetulu futhi sichubeka kwangathi besithi ongijabula ngebedicucu. Yebo-ke ngathi mfolo omncane lebe ngikathe ngikwenta ngesikhathi ngiva loko kubita lokujulile sibili ngabeka sibhamu sami phansi seyama esihlahleni. Ngase ngiyagijima ngitungeleta 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 lesihlahla kakhulu nje ngangoba bengingakhona ngimemeta kakhulu. Ngani? Kube bekukhona umuntu lothite lamahlathini bebayothi luhlanya lungaphandle lapha, kodwa bengenandzaba kuthi bebacabangani. Bengikhonda uNkulunkulu ngiloko kuphela lebengikukhathalela Bengathi kutsi bekalapho futhi umuntu lomemetha ebandleni nje kuphela kumemetha kwakhe akusilutho ufanele umemethe yonke indzawo lapho ubona khona uNkulunkulu utivete wena kuye futhi umthandze futhi ngachabanga ngabe ngikujabulisile mfolo omncane futhi kwenteka ngacaphela bese inganginaki kangako kodwa sigobe inhloko yaso lencane sase sibuka endasi besibuke endasi ematakini nemimoya nesiphepho sasiphoqelele lukhozi lolukhulu endasi lapho sinelukhozi lolunsundu eColorado lokuyinyoni lenkulu kakhulu futhi saluphoqelela ekhathe lapho futhi nguloko lebe kusijabulisile yebo ke ngacabanga nkosi kungani ungivimbele ekumemetheni ngento lenjengaleyo lolukhozi lolukhulu lwagcumela kulelinye lemakhala lamakhulukati emehlo labukeka ambunga inyoni lenhle futhi lwahlala lapho luconze ngqo ngase ngithi manje bewufuna ukuthi ngibone ini kulolokhozi uconze ukuthi ngakubona kulolokhozi ungimiseleni ukuthi ngikhonde ngalendlela lebe ngikhonda ngayo ngidungeleta futhi ngidungeleta lesihlahla na ngase ke ngiyacabanga yebo ke yinye into lengingayibona kulo alesabi netidalwa taNkulunkulu atesabi inhlobo awesabi lutho ngako ke ngachaphela futhi ngathi kulo uyathi ukuthi bengingakudukula ngikhuluma nalo nje akekho lomunye lapho ukuthi akhulume nalo kungilo nje nami nenkosi ngako ngathi uyathi bengingakudukula futhi ngenta kwangathi bengidofinyelela esiphameni sami ngabona lawo mehlo lamakhulu angibuka futhi ngachaphela ukuthi lwaqala kuva leto densiba kubona ukuthi yonke into yayiseluhlelweni lokuhamba belwathi ukuthi uNkulunkulu walunika tembiko letimbili futhi belungathe tsemba leto tembiko letimbili futhi belwathi ngaphambi kokuthi ngibeke sibhamu sami ehlombe lami beluyobe lusesicongweni setihlahla futhi bengingeke ngiphindze ngilubone belwathi ukuthi lwendani oh ngacabanga kakhulu kangakanani ke uma uNkulunkulu aniketha lukhoze tembiko letimbili futhi belwathi lapho belume khona ngato bekafanele ende njani umKristu nempapatiswa amalo engcwele bekafanele adi kanjani lapho emekhona yebo ke lwabona ukuthi bengeke ngilulimade ngoba bengilunqoma kodwa lwakhathala kulalela leso spirit lesitsadlana sesipeshula cha futhi ekugcineni lwavele lwenta kubhakuta lokumbalwa noma kugcuma lwaphakutisa timpiko talo cishe kabili futhi lwalungaphandle kwetihlahla tetingotho ngase ke ngiyabona ukuthi uNkulunkulu bekachaza ukuthini aluzange luphindze lubhakutise lwalwathi nje ukuthi lihlelwa kanjani leto letinkulu timpiko leticinile futhi njengoba umoya uta etulu lapho ngeligagasi lelikhulu beluvele nje lugibele kulomoya luchubeke aluzange lunyakatise nalunye lusiba belwathi nje ukuthi tihlelwa kanjani timpiko talo futhi lwachubeka lwaya ngale kwaleso skwireli lesithadlana sespecial lwaze lwaba licashata lelincane nje ngema lapho ngakhala njengeluswane ngathi ngiloko ke uNkulunkulu akusiko ukujoyina iMethodist futhi akunandzaba noma ujoyina iBaptist futhi uwelele kumaPentecostal akusiko lokho kwathi nje ukuthi tihlelwa kanjani timpiko takho emandleni ekukholwa kwakhe futhi uma moya longcwele efika njengoba wenta lapha ugibele uhambe uchubeke ukweshe kulotshwetshwe lapha oh tinsuku temangaliso selwendlulile tshwetshwe ayikho into lekuthiwa kuphiliswa uNkulunkulu ayikho into lekuthiwa ngumphaphathiswa moya longcwele beka kukholwa kwakho nje emandleni amoya wakhe futhi ugibele usuke ngaphandle kokujoyina iBaptist iMethodist noma iPentecostal noma ngumuphi wabo vele ugibele emandleni amoya longcwele vele uphonse ukukholwa kwakho ngephandle bese uthi uNkulunkulu usaphila futhi uyabusa futhi uyinkosi Jesu lefanako ibela etibusisweni takhe impela wakwethembisa ngalelinye lilanga Sara lomncane nami besithatha luhambo sendlula eplazini letilwane tasendle futhi ngabona into letsabukisa kunato tonke ngiyakholwa lengake ngayibona kwakulukhozi kuhodle beba ngakaze babe nalo lapho isikhathi lesidze kakhulu loyo mfo lomkhulu bese kede tinsiba enhloko yakhe yonke timpiko talo betisha eke taphuma emaceleni uthi ngalubukisisa belulala phansi esikilweni lunike nenhloko yalo belusukuma belubuka leto tinsimbi beluguchuka bese lubuka ngalapha luze lucale phansi futhi belundiza lujube lapho futhi lushayisa inhloko yalo kuleto tinsimbi lubhakutisa timpilo talo ilushaye tilulahle phansi esilweni belusukuma lubuka tinsimbi kulenye indzawo lubuyele emuva luthole kucala futhi nalo luda belungcunza ngenhloko lapho lushayise khona inhloko yalo lwaze lwangasabi natinsiba enhloko yalo noma etimpikweni talo futhi ngesikhathi ekugcineni kulushaya kululahla phansi esilweni uthi lwalala lapho nemehlo alo lakhandlekile lapho lubuka ngasesiphakaphakeni kwakuyini lwaluyinyoni yasezulwini lwatalelwa kundiza ethi kwaleto tiphakaphaka uthi nalo lapho luvalelwe kuhodle ayikho indlela ukuthi luke lukhululeke futhi ngacabanga lokho kwakuyinto lebukeka idzabukisa kunadodonke bengayinika leyo ndvotha likhulu lemadola ngetulu kwaloko beyikubhatalele lolokhozi kube bekangangivumela ngivule lowo mnyango kulukhulula luphume oh kucabanga ukuthi lwatalelwa kuntshweza leto tiphakaphaka letuluhlata konake lubuka etulu lapho nekuthi belungeke lukwende umuntu lotsite bekalufake kuhodle ngacabanga ukuthi lokho kwakuyinto lebukeka itsabukisa kodwa mnakethu uma ngibona besilisa nebesifazane labatalelwa kuba nemadodzana nemadodzakati ankulunkulu bavalelwe kuhodle lomdzala wesayensi yetenkolo yelihlelo kuthi bathi tinsuku temangaliso selwendlulile ngesikhathi futhi bakugcine ukweshile etintweni leti ngito sibili tankulunkulu uhamba hamba ngephandle lapha utama kwenelisa lokho kulamba lokubusisiwe nkulunkulu lakufaka kuwe komela yena uthi ukwenelise ngekugcoka tikhindi nekunatha nekujoyina emabandla nato tonke leti vumokholo leti netinto yinto lebuhlungu kakhulu kuyibuka lengake ngayibona natalelwa kuba besilisa nebesifazane bankulunkulu ukuthi nindizele lapho lapho kungakaze kuhlolwe khona futhi nihlole lokungatiwa unkulunkulu wakwenda kanjalo hhayi kuthi uvalelwe kuhodle ngekuthi lihlelo lami alukholelwa emimangalisweni angikhathali ukuthi lihlelo lakho lentane umsindisi wakho washo njalo lokho kuyakucatulula ungavumeli umuntu akufake kuhodle awudzingi ube kuhodle udzinga kukhululeka wena sizathu ubuka etulu kungoba wadalwa ulukhozi nesizathu sekuthi uthandze kwenda lokho kungoba unkulunkulu wakwenda kanjalo ungeke uhlale ohokweni letinkukhu wendiwa kuthi ube lukhozi kuthi undize etiphakaphakeni ngetulu kwemazulu uthi untshweze ungene kulokungatiwa ungene emandleni ankulunkulu lophilako awentwelwanga kuthi ube njengaletinye etinyoni nguleyo indzaba kusihlwa nguloko tinhlitiyo tenu lethi kulambele kuthi uphunyule futhi ukhululeke ngoba ulukhozi kwekucala nje lukhozi lulukhozi kwekucala nje lwadalwa lulukhozi nguloko lokulwenta lulambe futhi lomele kulunga kodwa kuphela nje uma ume kuhodle lothi tinsuku tembangaliso selwendlulile oh ningatilaleli leto tinhlanya akukho kuphilisa kaNkulunkulu awukho umbhaphathizo womoya longcwele abasilutho kuphela nje sicuku sebagicike labangcwele ningakukholwa lokho ningakukholwa lokho ukhona umuntu lowakhokha imbadalo leto ovula umnyango noma ngasiphi isikhathi lofisa ngaso futhi undize uye ekhaya ngemandla nangetibusiso takhe lo muntu nguJesu Kristu wafela kukukhipha esitolo sekubambisa ngempahla sadevele nekukhulula kuKristu Jesu kuthe uhlolisise emazulu ngetulu awendelwanga ku noko lukhozi konke lolungiko lwehluke kangakanani enkukhwini kodwa totimbili titinyoni yini inkukhu inkukhu ngumnakabo welihlelo kodwa inkukhu luhluke kangakanani enkukhwini lukhozi luhamba luye etulu nje kangangoba lungakhona uthi lwakhe sidleke salo elufeni lwelidwala futhi lwenyukela lapho kude kungabikho mbisi lengafinyelela kulo nguleyo ndlela umshumayeli sibili lakha ngayo libandla lakhe njengelukhozi lwankulunkulu ulakhela etukwelivi nemoya wankulunkulu kona le leteca mgwaco letinzala nalabadzala labagcoka lokufishane nalababhema lugwayi nalabagembulako ngekudlala sinukha bangeke balitsinze ngoba bekangathumela tingo sithi phakame kakhulu uthi titalwe umbuso noNkulunkulu kuthi bonke babulali labadzala Elvis Presley Arthur Godfrey leso sicuku setindlo basuke kulo ngoba nitingozi usemoyeni waNkulunkulu lophilako liphupho labo leliphakeme Jesu wathi nilidolobha lelihle egcumeni leli niketa kukhanya kuwo wonke umuntu nelibandla sibidla nkulunkulu lakhiwe ngemaphupho langeke eme kunoma nguyiphi inhlangano letside likholelwa emandleni nasekuvukeni kwakristu leli ndizela ngethulu kwaletidleke tetinkukhu letinzala lesinato khona lapha kunjalo sikhukhukati lesidzala besingakha silulu saso bukani kuthi baninakekela kanjani bayafafata phinze bamomise noma lenye indlela yekuthela umthi lothite wemakululu tonke tinhlobo tetindlo letinjengaleto kufundwa imfundziso bayini abasilutho kuphela umfakela indzawo ye indzawo elive indzawo yalabagulako yonke into lefikako nakethu umuntu lotelwe ngumoya kaNkulunkulu akadzingi ukuthi afundwe ngemfundziso futhi ajoyine lesigungu lesi lesitsite nalesa sigungu tsite utalwa ngumoya kaNkulunkulu umuntu lokhululekile loma kuyo futhi ancike kuNkulunkulu lophilako ukuthi amnakekele kungakhathaleki ukuthi kwentekani emehlo akho abuke ekuphileleni uNkulunkulu lenkukhu lenzala itophuma ukuthi yakhe silulu sayo bathu yakhela silulu inkhatha lenkulukati bese babeka incumbi lenkulu yelowayela etikwaso bese bafaka tjani ekhathi lapho nayo yonke into kanjalo inyoni yasekhaya nje ngiloko kuphela lokukuyo uma ithola labancane bayo abathi lutho ngekwasezulwini kodwa lukhozi lunyukela ngaleya futhi lwakha sidleke salo kukangakhe ngitibuka ngetipopolo tami etule sicongweni sensaba ufanele ubukisise lukhozi nekuthi lunakekela kanjani kwakha sidleke salo lutophuma futhi luthole tinzi letinkulukati lutokhuphukela ngco esicongweni lesiconzile kanjena etule impela nje akukho nyoka kude lokungafinyelela kulo ngijabula kakhulu ukuthi libandla laNkulunkulu lophilako lakhiwe ngendlela lefanako lakhelwe ngethulu kwato tonke tindlo delive liphakeme kakhulu kuto ngoba abasakubuki kwasanhlobo uma nithanda live noma tindlo delive luthando laNkulunkulu alukho ngishona kini kunjalo bese ke lolukhozi loludzala lutothatha letinsi letinkulu nekuthi lutifake kanjani emifantwini lemincane futhi lutodakha tize tibetinze bonake luyohamba luyolandza imivini yemanyeva bese luyasigocoda futhi lubophe leso sidleke ndzawonye sicine nje impela kude imimoya ingakhona ukusiphepula uNkulunkulu banakekela kanjani pho bakhe lucobo futhi ke lutophuma futhi lufuna yonke into ibe ntofontofo nebantwana balo labetako ngako uma lubulala imvu noma bologwaja luyongenisa leyo ndlo bese luthatha umlomo walo lomkhulu futhi lufake kuleto tikhala letincane lugcwalise lesikhumba salogwaja sigcwale sikhumba semvu futhi kusende sibe mnanzi futhi si ndofotele nguleyo ndlela uNkulunkulu lenda ngayo uma aletha lomunye webantwana bakhe ekunakekeleni kwakhe uhlala njalo enta sidleke sibe ndofontofo yonke yakho yonke imbo yonke imithwalo igicikile iyasuka uyimvu nje uma utelwe kabusha uNkulunkulu uyakukhathalela khona ke kuthi lubanakekela kanjani labo bafola abancane lubagathe lubondle lubanakekele luyaphuma futhi luthole imvu luphume futhi luthole inhlandi luyanaka indlela labadla ngayo netinkhozi tidla tinkhozi takamoya tidla evindla uNkulunkulu lophilako umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi umuntu angeke aphile ngemahlelo angeke aphile ngedvumokolo noma ngemikhuleko uyophila ngelivi laNkulunkulu akuthi lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu ngako akasalithandzi live sanhlobo akasalimeli sophumile akasiye lohlebe ulukhozi caphelani khona ke emva kwesikhashana Kufika endzaweni lapho letinkozi letincane ticala kuveta tinsiba. Kuthi kwamthokothisa kanjani make kubona letinsiba leti elukhozi into elincane. Emva kwesikhashana tiba tinsiba leticinile impela. Manje khumbulani, atikaze tiphume kuleso sihleke. Nalowo make khozi lomthala uncumile ukuthi bantwana bakhe bangeke babe tinkukhu. Bangeke babe nemikhuba yetinkukhu. Ngijabula kakhulu ngaloko. Kuthi bantwana bankulunkulu, uNkulunkulu utimisele ngamoya longcwele. Kuthi bantwana bakhe labacwaliswe ngamoya. Bangeke babe ngulaba bophekile nje. Bahlelwe lababitwa ngemaKristu. Utimisele ngaloko. Futhi emva kuba sebakhiphe tinsiba tabo kancanyana. Bese ke kufika sikhathi labakubita ngokuthi kunyakatiswa kwesidleke. Ngike ngakubukisisa tikhathi letiningi. Loyo make khozi lomdzala uyokwehla ngalelinye ilanga uyobuka etikwa labafola abancane futhi uyothi kulungile luyotenda tisukume luyokuma esidlekeni salo luyothatha leto timbiko talo letinkulukade futhi luyohamba luphephethe leso sidleke ngemandla alo onke leni emva kwesikhathi luyothatha leto tingozana lutinike kuti ndizela titothwa angeke tibe tinkukhu letiboshele emhlabeni tinsuku temangaliso selwendlulile futhi ayikho into lenjengalena nalokwa futhi kodwa lutotinika kuti ndizela totwa futhi uma leto tinsiba ticeka lutokwephula inzamo yato ngako lutophephetha kusuke tonke leto tinsiba leticekako kuto ngetimbiko talo lucobo ngaphambi kwekuthi athithathe tiyotindizela totwa mnakethu ngiyakutshela uma libandla lePentecostal leke ladzinga kuphephethwa ngetinsiba kumanje kusuka tonke tinsiba leticeka kukulo kunjalo ticeka kakhulu uthi lenda tinto delive onke lamabandla lawa anelicala lendo lefanako kusukela kulelinye kuya kulelinye futhi caphelani luto ofanele lukhiphe leto nsiba kuto uma tingakwendi titophula tinsamo tato futhi kunetinsiba letiningi kakhulu leticekako futhi lunelithulusi lekukwenta ngalo lunetimbiko letinkulu letimbili nankulunkulu unelithulusi lekukwenta ngalo omabili iltestamente lelidzala nalelisha Jesu Kristu nguye itolo namhla naphakathi ucabanga kuthi kwentekani uma leto tingozi letincane titalelwe kulo mfantu edwaleni timbonywe ngumake wato sonke sikhathi ngesikhathi iva loyo moya lonemandla lovungutako wehla kodwa ngandlela thide uNkulunkulu unendlela yekunyakatisa sidleke ngamoya lonemandla lovungutako ngisho nangelosuku lwePentecost futhi sithi ngalomunye umoya lonemandla lovungutako wamoya longcwele kuphephetha tinsiba leticekako tisuke ebandleni lePentecostal niyathi kuthi kuliciniso ninemaBaptist maPresbyterian nanonke labanye nitsinga kuphephethwa leto tinsiba leticeka kuti suke ungeke washo lutho titokwephula insamo yakho nani tinkukhu asikho singo sekutama kucabanga ngako akumangalisi ungeke ukhone kukutsatsa manje tsatsa sikhukhukati lesicala bese usindizisela etulu lapho siyohlukana ekhathi kunjalo singeke sikumele sifanele sibe lukhozi noma nakungenjalo singeke sikumele ungeke uyithathe futhi ufanele utalwe kabusha ngaphambi kokuthi uke uconze futhi ubone lokungetulu kwemvelo kunjalo ngako lolukhozi lolutsala luma lapho futhi lushaye tinsiba tonke tiphume kuno oh mnakethu sikhathe sinjepho bese ke into lelandzelako loluyentako lungena lapho futhi luthathe tonke leto tikhumba letincane tetimvu netinto lolwati faka phansi kuleso sidleke luthatha umlomo walo bese luthi jika ngaphandle etule magcumeni lutimisele ukuthi angeke tibe tinkukhu futhi lutawenda leso sidleke sibe kabi kakhulu ukuthi tibe kuso tize tifanele tiphume ngako ke ume etikwani emanyeva sonke sikhathi uma uhlala phansi linyeva yonke indzawo linyeva yonke indzawo lapho ume khona linyeva uNkulunkulu wenda lokho ngenhloso lolukhozi loludzala lufuna kutenda tibe ngaleyo ndlela futhi nikena caphela ngesikhathi umoya lonemandla lovungutako ukushaya futhi ucala kudumisa uNkulunkulu yonke indzawo labe ushaya khona bekunelinyeva bewucabanga ukuthi bufakazi bakho bungashisa umhlaba futhi wathi nje ungatshela umngani wakho lobendlula bonke wathi ha Ngiyacabanga ungumgiciki longcwele awusuyena linyeva. Lungelani nitokibela nguleyo ndo kuphela lenganitshela yona. Nkulunkulu uyanilungiselela nje. Yani ngale kumelusi uthi mfundisi itola busuku ngesikhathi ngikhuleka futhi khona masinyane nje kukhona lokwendekile kimi. Impilo yami iguquliwe futhi ngidiva ngehlukile. Manje lapha ungahambi welula loko ekhathi ebandleni lethu lelinye linyeva. Wenda sidleke sibe lusizi kakhulu ude uphume ungeke nje usakumela nhlobo ngoba uma ungakwendi ungeke wakumela lokho. Loko kukhombisa ukuthi beungesilo lukhozi kwekuqala nje. Bese ke emva kwesikhashana uma lukuthola konke lubathola bonke bangakeneliseki. Kona ke make khozi nomtsala wenyukela izidlekene uthi niyadi impela lolukhozana belungaboni ukuthi make walo mkhulu kangakanani. Ngako lungena esidlekene benifaneleni kubone kungumdlalo wasesteji sibili futhi lungena esidlekene bese luya kuyothi fukamela luthi fukamele ngeliphimbo lelukhozi. Oh, loko kuvakala kamnanzi kona ke lelulathi imphimbo talo lethi nkulu. Niyabona ukuthi ngimkhulu kangakanani. Labo bafola abancane baqala ukuthi oh make inyoni lenkulu kangakapho. Manje letinye tato letinkozi teluleka emafidi lalishumi nakune kujuba kulethi mphiko. Kweluleka kweluphiko betingakhona kuthatha lithole tilithwale tihambe nalo. Nalo lo khozi loluncane aluzange luconze ukuthi make bekanani. Lwaze laqala kubuka edulu kuye. Lwase luqala kukhombisa emandla alo. Incumbi yenu bantu nihleti lapha niyagula kusihlwa. Ninemabaptist, nemamethodist, nepresbyterian. Dokotela sewukujikisile. Nani mapentecostal. Kungoba nkulunkulu tama kunikhombisa. Noma anithathe aniyise edulu ngaleya. Wendlala emandla akhe futhi uthi buka ukuthi ngimkhulu kangakanani. Nkulunkulu utokuthatha akundizise ngalolunye lalethi insuku lethi futhi ufuna wathi umkhulu kangakanani wena pho. Neke nagucuka ebusuku futhi nabuka lilanga nalokulitungeletile kuthi leto tinganyeti letinzadlana netinyanga akusilutho kodwa tilokatana tinhlavu letincane teluthulu etimphikweni takhe na. Impela umkhulu kangakanani wena pho. Futhi uthi angeke abaphilise labagulako na. Bekutaba luhlobo lolunjani lwemelusi lolo. Umkhulu kangakanani wena pho. Ufuna umbuke kungani. Ufuna kukugibelisa. Ufuna kuniketa into lenhle ngoba awukathinwa yini kuba yinkukhu. Angifuni kuba yinkukhu asibe lukhozi. Ngako ke wabeka timpiko takhe letinkulu wathi buka ukuthi ngimkhulu kangakanani. Lukhombisa leto timpiko letinkulukati. Niyabona ukuthi ngimkhulu kangakanani na. Diva loyo moya lopholile ungena. Nguleyo ndlela umuntu uma ehlela embi kwaNkulunkulu. Namoya loyongcwele uqala kuhamba kuye. Umkhulu kangakanani wena? Umkhulu kangakanani wena? Ngethembe. Ungangethemba na? Nalo lukhozi loluncane lubhakutisa impilo talo luthi make njengoba unjalo nje sengilungele. Luyabhuza ekhathi esidlikeni lubhakutisela kulabancane balo. Futhi ngalunye lwaleto tinkozi letincane luphonsa leto timpiko letinkulu phansi. Lukhozi ngalunye loluncane lukhwela lapho bese lubeka idladla talo letincane phansi etimpikweni talo letinkulu letiqinile. Luthatha umlomo walo lomncane lucinzetele lubambe kuleto tinsiba. Ungeke uludonse ulukhiphe. Usebenzisa ludlawu. Impela angeke. Kufanele kube kwekubamba loyo lomncane. Oh, ayibusiswe inkosi. Bambelela esandleni sankulunkulu lesingaguquki. Angilethi lutho etandleni tami. Ngibambelela kalula esiphambanweni sakho. Live alithi mgicikile longcwele luhlanya umphiliswa nkulunkulu noma yini labafisa kuyenda. Angibambelele esandleni sankulunkulu lesingaguquki. Ngibeke emathemba ami ngalokungenasiphosiso hayi ekufanelekene kwanoma nguliphi libandla noma ngimuphi umpristi noma ngimuphi umshumayeli. Kodwa ngibeke kukholwa kwami ekufanelekene kwaJesu Kristu indodana yankulunkulu lo wangikhulula emthethweni wesono nekufa. Impela angibambelele esandleni sakhe lesingaguquki uma ngindiza. Emva kwesikhashana lapho tonke letinkozana letincane tibutsene etimpikweni takhe ngiyathanda kucabanga ngaloko. Bengime eGary eIndiana esikhathini lesithethe lesendlulile lapho umnakethu uGodi lapha avela khona futhi bebangitsethe kuyongikhombisa sigayo sigayo setinsimbi ngacabanga o lokhu kuyamangalisa bengihlala njalo ngitibuta ukuthi lokhu kutoba kanjani futhi indlotsa ngayinye ebhenjini layo beyisebenzisa umshini wekufayela niyathi netincedu esikilweni bese imfengwane lencane iyashayo yonke indlotsa beyithanyelela letincedu ekhathi nekhathi ngco kwesiyilo kukhweshe kulomsebenzi wakhe wetinsimbi ngase ngithi utokwenda njani mnumzane wathi mani lapha mnumzane Panama futhi utobona lokuthide ngathi kulungile ngema lapho emva lelenye imfengwane yakhala wonke emadoda aphuma kwase kuthi ke emva kokuba bonke sebaphumile wafacata likinobho lelincane uthi ngeva into letside iyitabu cale ngacabanga yini leyo futhi kwehla njalo kwefika kwakuyimagnethi lenkulukati futhi nayisenga incamula isilweni khona emkhathini ngco donke leto tincedu dabuthekela ngco etulu kuyo futhi yaphumela etulu ebhayeleni bacima imagnethi base batiqumisela ekhathi yobunjwa kabusha futhi ngathi haleluya wathi mnumzane ngathi ngitsite haleluya kuchaza ukuthi akadunyiswe uNkulunkulu wethu wathi bengingakwadi ngathi tiyephi leto tinto wathi tiyobunjwa futhi takhiwe kabusha ngathi ngicabanga ngalenye imagnethi lenkulu letako ngalelinye lilanga futhi itothatha lesidumbu lesidzala semtimba wami futhi itobumba kabusha ngathi ngifuna ukukubutha lokutside kungani tonke leto tincedo tingakahambi wathi mnumzane letinye tato yi-aluminium atibanjwa yimagnethi ngathi ayibonge inkosi ngathi yini indzaba ngalolo cedu lwensimbi lapho lungahambi na wathi lufaselwe phansi ngelibhawodi ngathi ngiloko-ke ngiloko-ke oh ningabi ngulaba ngabanjwa yimagnethi noma nifaselwe phansi ngelibhawodi letivuma kholo kodwa ukhululeke kuKristu uma efika uthi uma umoya wakhe uhamba uyokuthatha futhi akwende sidalwa lesisha futhi akubumbe ngendlela yakhe lucobo bese ke chaphelani lolukhozi loluthala njengoba ngisachubeka nalo futhi luyakhala kathathu noma kane lukhale kakhulu bese lwahlela timpiko talo letinkulu ngephandle lwabese luthatha letinyoni letincane uthi lwabe lushona lwaphakama 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 umoya uye ngekuncipha ngabe bethi bhubha kube betingesito tinkozi kodwa belwati kuthi betingito betiyintalo yalo uNkulunkulu akakwendeli sethembiso lapha kuthi ume kuso utakunika kuphefumula umphefumulo wekuphefumula utoninika inzawo yekuma utoninika umusa umela nje eluphikeni lakhe lwesethembiso ubone ukuthi angeke akwende yini futhi lindizela etulo kakhulu le emoyeni manje naye ingcenye lengakejwayele kungako ngesikhathi ulifika etulo lapho niyathi ukuthi lwendani lwasusa tonke talo etimpikweni talo betingeke tibethi nkulu betifanele tindize kodwa leto tingozi letinzadlana yathi ishaya gobo lophondvo tibhakutise kwakuyini indzaba bethi ishaya gobo lophondvo nako konke lokunye bethi ngenandzaba betindiza ucabanga ukuthi beluyosuka lukhweshe kuto na cabi nomzana belutijika nje emaceleni bese luqala luyadibuka ohe uma lunye lwato belukhwesha la lunakekelwe khona beluluthatha umusa lomangalisawo bewumthatha futhi umphakamise umbuyisele emuva ngco etulu futhi emseni oh uyaphatheka liso lakhe likungcethe uthi ngiyathi kuthi ungibukile ngingahle ngingabe ngulosemthethweni ngingahle ngibe ngilophumile esandleni kodwa ngetama kundiza noma kunjalo nginejubhili lenzala lemnanzi yePentecostal ngibhakutisa timpiko tami tePentecostal ngibhakutisa emoyeni ngemandla ami onke uthi ngihlabela ludumo laNkulunkulu kakhulu nje njengoba ngathi kuthi kwentiwa kanjani futhi uyafana njenge kungani ake sabi futhi lona ngumake wakhe ulukhozi kwekuqala nje ake sabi futhi noma ngabe ubheka phansi noma ushago woluphondo uma akwesha esandleni ufinyelela phansi ngqo uyaluthatha alubuyisele ngqo emseni futhi nguleyo ndlela lekenda ngayo aze akhone kufunza kundiza oh lwehluke kangakanani enkukhwini kufukamela kwalo ivele ihamba-hambe ngekhathi ehokweni naloko kubopheleleka emhlabathini kwayo ngiloko kuphela lekwatiko ngalelinye lilanga umfo bekade ofukamelisa sikhukhukade futhi sasinemacanza lalishumi nakune kuphela mangakhe lafungenyelwako lishumi nesihlanu akunjalo futhi akalitholanga lelo lelinye licanza ngako bathi wathola licanza lelukhozi futhi wathatha lelo canza lelukhozi waselufaka ngaphansi kwalesikhukhukade futhi ngesikhathi onke besachubusele loko bekusidalwa lesibukeka singakejwayeleki lesincane kuletho tinkukhu laba-ke batibona cishe nje loko kuthi akube ngaleyo ndlela lobathola ngayo ebandleni cishe munye ekuhlelekeni kunjalo lingahle libe inyoni lebukeka iyincaba kodwa ilukhozi Oh siya endasi enhlanganweni elusito lwabudzathe ngiyabonga angifuni ngempela kuhamba awufuni ukudlala sinuka kusihlwa angicabangi kanjalo bacishe abe munye ngekuhleleka cishe kube ngaleyo ndlela labenda ngayo ngako kwakuyinto lengakejweleki kubuka lolukhozi loludzadlana kuthi lwalucalata kanjani lwalungakhona ukufunda imikhuba yaleto dinkuku indlela lebethi phanza ngayo endundumene emchuba belungadi lutho ngaloko labantu laba endasi lapha banatha sinatho lesincane sekudijabulisa futhi baya emijakweni yemahashi futhi babukela Arthur Godfrey na Elvis Presley futhi siyamthanda Suzi futhi asiye enkonzweni yemkhuleko umkhuleko sibili angeke uticondisele todinto beva nje bokukukukuku wota ngalapha kusihlwa kukuku niyathi ngitokutholela kukukukuku ngako singabona kuthi ngubani lothanda Suzi lolukhozi loluncane lwathi angikutholi lokho kukhona lokuthithe ngami angifuni kwenda lokho ngijabula kakhulu ngalokho anijabuli nini angiconzi nje kuthi bakwentelane khona ke ulukhozi kwekucala nje watalwa alukhozi akunandzaba angahle kube watalwa esidlekeni sesikhukhukade kodwa ulukhozi oh he ulukhozi ngoba bekalukhozi kwekucala nje kuphila kwakhe kwakulukhozi ngako tikhukhukati letinzala tiyafika ngalapho futhi tiphanze kuleto dindvo letinzala letifile futhi tidle sidumbu lesicala lebe singakalungi lolukhozi loluncane lalingakhoni kukumela lokudla futhi alikhonanga kuconza kuthi kungani bakwenda ngako ngalelinye lilanga ngesikhathi angephandle kokwena bekangaconzi nje kuthi kungani yonke into yayihamba kanjalo futhi kungani bekumele kube ngule nyoni lembi kulesicuku khona-ke umehluko lomningi kakhulu kunalabanye nalomake lomdzala kwendeka wandizela etikweleli hoko bekathi kuthi lelo kwakulukhozana lwakhe loluncane kuthi wamemeta kakhulu ndlotsana awusiyo ingugu wami oh ngiyakhumbula ngesikhathi nguva niyakukhumbula na phuma kuleyo ndvo phuma emkhathini wabo letehlukanise kusho unkulunkulu ningathinzi lokungcolile futhi ngitonemukela nitawuba ngemadlotsana nemadlotsakati kimi futhi nginkulunkulu kini ungathi bopheli ejokeni nalabangakholwa kodwa phuma kuko uma kake kwaba khona sikhathi sekuphuma kufanele kube ngikhona manje phuma futhi utehlukanise netindo delive lolo khozi loludzala lwathi heyi loko kuvakala kungiko sibili mhlawumbe waya esontweni labanye babo babongolota nomunye wathi amen ludumo kunkulunkulu haleluya loko kuvakala kahle nje loko kwafanela imvelo yakhe niyabona bekalukhozi kokuqala nje niyathi kuthi kwendekani waguqula inhloko yakhe lencane waqala kubuka etulu wacalada wathi impela ngulapho la bengifanele ngibe khona kodwa bonke labanye akenyukeli lapho nalo make lo sikhukhukade ukhona longaya enhla lapho na cha ungakuqali loko kuhlanya emkhathini wetinkhukhutami ningaqali kufundzisa leto dinto ngalapha sitokuncuma ebandleni khona masinyane into yokuqala niyathi lenye imvuselelo ifika lapho lukhozi lwandiza ngetulu lwathi wena lapho awusiyo inkukhu wami phakama wathi yebo-ke make ngifika kanjani lapho bangitshela ukuthi ngifanele ngihlale lapha wathi gcuma nje futhi ubhakutise timpiko takho sithandwa ngitokubamba ngako junior lomncane wagcuma futhi wabhakutisa timpiko takhe futhi washaya sigcobo selihoko khona ngco ekhathi nenhlangano yepentecostal baphuma ngco ebandleni lebaptist bangena enhlanganweni yePentecostal noma ke lomdzala wendlula futhi wathi junior uma ungeke ugcume uyedulu kunaloko ngingeke ngikuthole kumele ukhubukele edulu kunalenhlangano yakho uma kulokungedulu kwemvelo moya loyingcwele waNkulunkulu uma nithi ngozi uNkulunkulu abusisa inhlitiyo yakho mnakethu khulula yonke into lonayo ungandiza uma umlalela amemeda amen Tinkhozi tidla kudla kwetinkhozi haleluya ungeke ube inkukhu inkukhu ngeke ibe lukhozi namiselwa ngaphambili uNkulunkulu kuthi nibe tinkhozi natalelwa kuba tinkhozi ningcenye emndeni welukhozi umoya wakho uvela uNkulunkulu lowadala emazulu nemhlaba lokholwa dindvo tonke futhi wenda umhlaba ngetindvo letathi ngekho uma ungumntana wakhe uthi amen kuyo yonke indlo layishoko kuliqiniso futhi ume evini lakhe uma amoya lwengcwele akuwe uyafakaza emuva kuNkulunkulu kuthi ungumntana wakhe futhi akukho sicuku setivumo kholo noma lihlelo leli kukhweshisa kuNkulunkulu kodwa uhamba ngoba uwaNkulunkulu kuthi oh uma amoya lwengcwele waNkulunkulu amemeta kulesakhiwo amemete ethi kwebantu Usebenda emkhatsini wethu lapha ngalolobunye busuku ngesikhathi akhuluma abida akhombisa abantu ukuthi bekanguye nje idolo namhlanje phakathi ulapha kusihlwa ngendlela lefanako asikhotsamise inhloko yethu umzuzu nje ngifuna kunibuta lokuthithe uma ungesilo lukhozi ungathanda kuba lukhozi akamisa sanda sakho uthi uNkulunkulu bamba sanda sami ngisasiphakamisa uNkulunkulu akubusise lokho kuhle kunjalo ngende lukhozi inkhozi angaze ngibe ngilo kodwa ngifuna kuba ngilo ngifuna ukungena esiphakaphakeni lapho emahlelo angeke angibambe khona angisho ukuthi question ehlelweni lenu manje nine amabaptist methodist nemapentecostal angisho lokho kodwa bani lukhozi kuko kukhona letinye inkhozi ekhathi lapho akamisani itandla tenu futhi nithi uNkulunkulu thatha sanda sami ngitsinze khona lapha kusihlwa futhi ungikhuphulele kutasemazulwini impela uNkulunkulu niyakuthanda kudla kwetinkhozi kungaleso sizathu nikuthanda kuphilisa kwaNkulunkulu ngoba natalelwa kukukholwa kukhona into letsite kuwe lethi kungiko sibili inkhosi uNkulunkulu thatha letandla letiphakanyisiwe ubakhiphe esidlekeni lesithala futhi bende bathi kuthi umoya kaNkulunkulu lo lapha manje ubabitela ekuhambeni lokujulile Elwatini lolukhulu hayi nje sentakalo sekufaka ligama labo encwadzini baphuma bafaka ligama labo encwadzini yePentecostal noma ngiluphi uhlobo lencwadzi futhi aphuma kodwa kusho ukutalwa kabusha ngamoya loyingcwele uNkulunkulu vumela kumemeta kwamoya loyingcwele kumemete etinhlitweni tabo kujule kusihlwa kwangathi bangasukuma futhi bagcwaliswe ngamoya futhi ngalelinye lilanga uma ufika Bayon dizela emazulwini ngamoya wakho nangemusa wakho. Siphe kona egameni la Jesu. Amen. Niyamtsandza na ngaphandle kwemculo noma sinike ishuni. Niyamtsandza bangakhi lolatiko. Asilihlabele manje kulungile. Niyamtsandza wonke umuntu manje. Asilihlabele manje Lapho make khoze andizela etuka lomncane wakhe abida abida yenyuka sithando yenyuka ulukhozi bekukwakho umoya lwengcwele lomkhulu insika yemlilo indiza etuka lesakhiwa kusihlwa ifunisisa ndizela kimi ndvotsana yami watalwa ngumoya wami inkosi Jesu ilapha bangakhi bantu labagulako losekhathi lapha phakamisa sandla sakho angeke ngikubone phakamisa tandla takho tiphakamele etulu kakhulu unkulunkulu anibusise aniwadzinga emakhadi ekukhulekelo ngikholwa ukuthi moya loyingcwele uyangitshela khona manje ufuna kufakazela kini ukuthi ungunkulunkulu kuthi ulapha emkhathini wethu lapha kulesakhiwo side emakhadi ekukhulekelo asikawaphathi namuhla kusihlwa futhi asiwadzingi ngikholwa ukuthi unkulunkulu khona manje ulungiselela kwenta lokutside amen wena lonako enhlitweni yakho bangakhi lobekasemhlanganweni ngalolo bunye busuku lapha kubona ukuthi Jesu bekanjani itolo kuthi lo wesifazane wasithinza kanjani sembatho sakhe futhi wakucuka wase uyamtshela phakamisani tandla tenu lobeka lapha manje banini nekukholwa futhi nikholwe oh nje ngikukwami ngingeke senginitshele kukubona hayi kubona kunemizwa lesihlanu lelawula umtimba kubona kunambitha kutsinza kuhosha nekuva kodwa umuzwa wesithupha kukholwa awukuboni unambithe noma ubone uhoshe noma uve kodwa kulapho njengalo lombhobho ulapha embi kwami ngoba ngiyawubona kube bekukhona indlotha lebe yime lapha bengingakubona kodwa indlela kuphela lebe ngingasho ngayo uma umuntu anyakatha kumbukisisa kodwa kulolu gcobo lolukhona manje ngiyathi ukuthi ulapha nakanjani uma anyakatha ngingakusho kulekani nesidzingo senu uma unkulunkulu khona lapha manje lapho sime khona futhi nonke niyathi ukuthi ngisehambi kini uma unkulunkulu atonentela lokutsite lapha njengoba enda endotsaneni yakhe lapho ethembisa khona ukuthi uyokwenda bangakhi kini labato mtsandza futhi bathi ukuthi ulukhozi inhlitiyo tethu lebethi tama kuluthola unkulunkulu uyatibona tandla tabo nginceke yakho bangito nabo akwendeke nkosi kude bathi ukuthi unkulunkulu nekuthi ngibatshela liciniso ngingahle ngingakhoni kupolisha inshumayelo njengoba umfundisi afanele kodwa nkosi ngiyakwadi wena futhi ngiyathi ukuthi ulapha kutosita nkosi manje wena khuluma live ngoba inshumayelo yami beyingakeneli ukhuluma live ngendlela yakho lucobo egameni la Jesu sidinikela kuwe amen Salani nthule nje kholwane wakukhona wesifazane lo watsinza sembatho sakhe waphumela eTetameleni na Jesu wakucuka wathi ngiba longitsinzile nomoya loyingcwele lenkuluma ngawo uyafana namuhla uphila ebandleni lakhe khona ke utofanele ende ngalokufanako ungumoya loyingcwele wena lokulako manje kuleka kusasa ebusuku kutoba inkonzo ekuphilisa lejwayelekile nanamhla ebusuku ngiyo futhi lapha yebo mnumzane mani lapha umzuzu nje wena lota lapha angikwadi usobala awunalo likhadi lekukhulekelo ungahle ungadi ukuthi ngiliphi uyangikholwa ukuthi ngincengo yakhe uma Kristu atokwembula kimi ukuthi yini inkathathwe yakho utokwemukela uyakholwa ukuthi utophiliswa noma ngabe yini loyidzingako futhi niyathi lohleti khona lapho angibuka kukhona lokwentekako khona manje uma lokho kunjalo phakamisa sandla sakho angikaze ngikubone empilweni yami lokhu mhlawumbe kokuqala ukuthi sike sihlangane kodwa uma utokholwa ngenhlitiyo yakho yonke ingathathwe enhlitiyo seyisukile kuwe bewunengathathwe enhlitiyo bewungenayo na uma lokho kunjalo jikitisa sandla sakho kanjena buyela emuva uhlale phansi kepha leyo ndvotsa lehlethe eceleni kwakho lapho beyinengathathwe enhlitiyo nayo eceleni kwakho ngqo kunjalo bewungeke uyifihle impilo yakho kimi kube bewufanele kodwa ngesikhathi ngitshela leyo ndvotsa kukwende wethuka khona-ke wakholwa kunjalo manje hamba futhi uphiliswe Jesu Kristu uyakusinzisa uma lokho kunjalo sukuma ume ngetinyawo takho mnumzane naku lapho ukhona niniphonsela insayeya kuthi nikholwe haleluya make khozi lomtsala uyakubida labanye benu bayakholwa labanye benu bayakholwa ngekukholwa kholwane hlalani nihloniphe ngekuti thoba ningayaluki lo munye etethameleni. Lo mfolo omncane u kodwa unenkathathu enhliziyo nawe ube nelilumbo lelibi namuhla. Kodwa inkathathu enhliziyo mnumzane uthakathaka simo sekwethuka khohlwa ngiko yani ekhaya usinze uta ngendlela lenze futhi wajabha endleleni yakho uta lapha into letsite itsabukile kutolunga ungakhathateki utoba kahle angikwadi inkulunkulu yakwadi kuthiwani ke ngalothatha lomncane lohlethe lapha angibuka ngebucotho kakhulu uyakholwa ukuthi Jesu Kristu indodana yankulunkulu uyakholwa ukuthi ngingcebo yakhe uyamkholwa lomoya lapha ngumoya wakhe usebenza ngami utsinga umkhuleko awudzingi na uma bengakutshela ngela nkulunkulu njengalo wesifazane nje lowathinza sembatho sakhe umtsinzile nawe angikaze ngikubone empilweni yami ngikubonile yini angikadi lutho ngawo kodwa unenkathato yemgogodla kunjani bewunako awunako manje hamba uye ekhaya futhi usinze amen uyakholwa kuthiwani ngalabanye benu ngalapha ngalendlela lo munye ngalapha akakholwe uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na kuthiwani ngawetsathe lohlethi lapho ngabe uphakamise isandla sakho utsinga kuphiliswa wena lohlethi lapho ekugcinene angikwadi angikaze ngikubone empilweni yami ngikwadi kwami ungahle kube ungibonile kodwa angikwadi uma uNkulunkulu atongichazela ukuthi angatise ukuthi utsinze sembatho sakhe kukhona lokwendekile bengeke ngikhulume nawe ngaphandle uma leyo ngelosi beyime khona lapho ethi kwakho loko kukhanya nisibonile isithombe sakho yebo ke ngiloko impela lokukwenta uthi vele ngalendlela longiyo usethi kwakho ngqo angikaze ngikubone empilweni yami kunjalo uma kunjalo phakamisa isandla sakho ngisehambi kuwe unemoya longakejwayeleki lo sifo selibilo ngekhathi kwenza moya yakho awusuye wakulelive uvela endzaweni lengaphansi kwalapha uvela eOrlando eFlorida kunjalo impela isho kanje inkosi uyakholwa na oh lizwe lakhe likungcethe futhi ngiyathi ukuthi uyangicaphela bonke labamkholwako manini ngetinyawo tenu futhi nimnikele udumo nenkathi mulo mkhondeni leli le awa lekukhonda kwangathi inkosi uNkulunkulu ingasipha kona.